Mama production abakuma pesa kandi kikubye kubahigiriza cyane challenge bye kuba bisomesa bigiriza mukuru no mutoye nabihurira kiba kimwe kuva mu nseno ibyo mugaga byo bina nabizikirira abana bote bahize kwakorera ukufuna sente berandize adamu were de muhigirizo kazana domu wa sente muhigirizo zikola domu kotokera muhigirizo kera alimanya tuwa mu musingi eno stole nyumya kubyaliyo kunyumeza omugage yali n'abakyala babiri mukyala mukulu wamu n'omuto mukama n'abayamba bonna n'abawabaana ina basajja be mutambule bweru musajja mukulu najja wakagula olumbe emyaka olwayita taba muzika ne mukyala mukulu nga lumuyola sirimu yasobero baasosola kuba mukyala muto teyagabana gabana bamujja babasigaza taddako abo n'abatulugunyanga ababe bazaala bweyabakuza ekyejo n'emirima gikozesa batazaala emyaka olwayitawo mwe bakula linda nkubulireko gye byaddira kiba kibi okuva mu nseeno ebyomugaga byo byonna nebizikirira gabana bote bayize kwekolerera okufuna sente berandize adomuweredde muyigirizo kazana domuwa sente muyigirizo zikola nomukotogera muyigirizo kera alimanya tuwamu omusingi kati emyaka gyekulungula n'abaana bakula dda naye baana bakuzibwa mu kutoba mukakitaabwe beyatulugunyanga balina sente duniya bagisobola baana bakuzibwa ekyejo tebagala kukazana buli mulimu gonna bagunyoma ebyakitaabwe babitundatunda n'amalaalo bagasenda nadda tumye mukwano tulugunye omwana muyise ube ng'omusibe naye muyigirize okwekolerera gwe musingi gw'olina omukolera omulimu gw'omutwe guyamba kubanga tobulirwa kuba nnyo omwana w'okugumusomesa si yadiguli uganda yaffe emirimu gyabula kiba kibi okuva mu nseeno ebyomugaga byo byonna nebizikirira abaana bote bayize kwekolerera okufuna sente berandize adomuweredde muyigirizo kazana domuwa sente muyigirizo zikola domukotogera muyigirizo kera alimanya tuwamu omusingi omwana w'omusomesa omulimu gukola bali balina amagezi avaawo nayitimuka bwaguva buto atuka nagubanguka ne bw'ovaawo gubategulizaawa saasiramu abajinya abaana bamwe toyagala labe bulumi muwayitira abaana bookokotogera abaana bamwe lwaki mubasika kati mugambe mulwaga tayigiriza ozi omutwe gwe guba tegulikwata abayimba amajani nabo gye bali abayimbi twawuka n'endowooza zawukana kiba kibi okuva mu nseeno ebyomugaga byo byonna nebizikirira abaana bote bayize kwekolerera okufuna sente berandize adomuweredde muyigirizo kazana domuwa sente muyigirizo zikola domukotogera muyigirizo kera alimanya tuwamu omusingi watuka mbisenge ka mukidongo tosimatuka laga musosula gwe tobalabula kwambita century baba kumapesa